Music Production.
Oh yeah. Kubaf if you are. Nine if you're not.
Exclusive from ZambianTunes.com.
We launch it a compare na kuma exi ba kumama. Baria doza 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 animia mwana. Ngavale kutiesha matenti. Lima washama waikala ni benchi. Lelo lete yana inte kore nore fika bu mayo. Baranga vale kutesha mateti. Washama waikara ne benchi. Lelo lete yana inte kore nore fika bu mayo. Iwe ah. Osa wala vini vonse. Ino ni sizoni yako. Osa wala vini vonse. Ino ni sizoni yatu. Fila vupali wefiri fulu fulu. Waona pa billboard me and you. Kavale kupela kota love. Inende kupela fulu love. Wila isha no kuntuishika. In I'm different from all those. Napa menso ya kwares. I swear I'm shaka kushelun. Epo wanyanta nishina inepondi. Niwe rando di wako mutima. Tapabe fyo ninga filu. Waze love ufama inendari. Wila nchita kompea na kuma exi. Bako mama. Baria doza 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 animia mwanada eh. Ngavale kutiesha mateti. Lima washama waikala ne benchi. Lelo lete yana inte kure nore fika bu mayo. Baria ngavale kutiesha mateti. Washama waikala ne benchi. Lelo lete yana inte kure nore fika bu mayo. Iwe ah. Niparo pene na ufika. Mama you never go low. Apa pena na ufika, mama you never go long. Oke narishi bachila kalipa, uliarishi laktobo mutima. Kuku tairantia we on top of that, akusia na mwana. Batinesi ni kunama, nala kulanga kwefia pusana. Mistake muku mofinshi ninga kweva pana ukulana. Wimpasha kuri exi, ove uri akashare fechinangwa. I will protect you, maintain you, mami ni wevo na choka. Wila nchita kompea na kuma exi, bako mama. Baria doza 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 animia mwana eh. Ngavale kutiesha mateti. Lima washama waikala ne benchi. Lelo lete yana inte kore nore fika bu mayo. Baria ngavale kutiesha mateti. Washama waikara ne
penchi.
Lelo lete yana inte kore nore fika bu mayo.
Ukala fika bu ah. Nine woko chisonga la kutesha. Personal doctor futinka la kutesha. Mwana lo just but win chita kompeya. Kulivale wale kulisha. Ode paka no wishi kukuchesha bae. Vila wale kutesha matheti. Na muli team starting line up. No sangwa kuline teti. Ni fake. Ni nchita dimiti kuwa wapeti. Bala kusha na pama reserve di yapa bench. Ityo kufia kufulu ma I know aliwa legit. But worry not bae. Inena liwa kwa strategic. I'll treat you like the kings do. Give you all the things. But believe in me true. And I'll make your dream come true. Kala kutesha na inte paka extra. No kukwisu la garage. Kumutima you my next track. Kala kupela love to the extreme. Ukuku wamenda I'll make your extreme.
We launch it up on bae. Na kuma extreme. Exi bako mama. Baria doza 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 animia mwana eh. Ngavale kutiesha matenti. Limo washama waikala ne benchi. Lelo lete yana inte kore nore fika bu mayo. Baria ngavale kutiesha matenti. Washama waikala ne benchi. Lelo lete yana inte kore nore fika bu mayo. Iwe ah. FB Theranids Josie Mziva Mwini Faminoroji
yeah. Frenzy Pondi Sawana
Jeru Ndakuona Felix Chama Kwengi Mr. Ezeki Chewe Naiwe Ndakuona Ela Vigente Naiwe Ndakuona YBN The Treasure Homie Where You Are
Exclusive from Zambian Chiefs.
Just wanna know. It's your boy, it's you. Ela kamwe, na iwinda kuona.